Fusion Records. Miss Mr. Freezer.
Ain't on a speedy, we taking over.
Yo, nasimino na speedy. Tunafanya mangamizi haters. Wanna bleed ya wazi wazi level hizi. Mistari na kwasandisha, mistari na leta pain. Hustle game, member chasing everyday nigga. Game kumu, cheese nataka skika. Rappers wanna pumu, mnyawes na wafunika. Thug nasty kwenye mishi, swego die kwenye tichi. Matozi, acha ni wada mishi sisi. No wangali, wahizi mambo. Wanachova, wow, tulisha vua kitambo nigga. Kondi chafu no habari, no tapu haters. Macho kwenye salari, Nasinino, boy from Migo, rhyme zao ziko so ugly. Kama smigu, yeah. Wanapo koki mina shoot, babu ntuki mini SMG. Hatha rana appreciate mini best of
me. Aduna bari, aduna bari, tuna sema now. Aduna bari, aduna bari, tuna kaza kwao. Aduna bari, kodi jafu, tuna sema now. Aduna bari, aduna bari, sindu dawa yao.
Aduna bari, hey. Aduna bari, 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 aduna bari, say. Aduna bari, aduna bari. Record it up, hey. Aduna bari, aduna bari, aduna bari, say.
Wanna bring two kitozi, see Cody Chafu to the waka so. To show now what tozi got 26 to the saga do. Pizza kato wale, oh Remy show. Up a speedy, up a nino, so nini unango jago. Usege me kushinda, wara kuna goma draw. Wapo shindi tatu kila siku nyingine useme no. So, bibi tena kaza na go, pain miki kwangu no. So, hera kongo bara go, bro, miki ni kari bro. Kabra, nyanza ko rap, nime ziri pia skimi. Ay, nika sorry kuzero zangu dream dunia. Na ipigia x-ray majibu mbinguni. Yebe pira toka stay. Huko kumu za wauni watu wanoja msoto. Anakuwa rosto muni sina majoto. Siku inaupita kushoto. Inawidi kufunga. Alright fraku unga wara unga wajidunga. Na siku za sidi kwenda stay.
Aduna bari, aduna bari, tunasema now. Aduna bari, aduna bari, tunakaza kwao. Aduna bari, kodi jafu, tunasema now. Aduna bari, aduna bari, sindu dawa yao.
Aduna bari, hey. Aduna bari, 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 aduna bari, say. Aduna bari, aduna bari, kodi jafu, hey. Aduna bari, aduna bari, aduna bari, say.
I've chosen rap and rapper is choosing me. I'm a drop uko chini with fake, I only figgy. Wanna wicker leo, and I guess you how I see key. Mini illest rapper, I'm by you never see. See you deep, kuwa mimi sabu umimu na lipa. Yikubali kama mimi, my rhymes ni super duper. Una talk shit, when it snitch piani ho. Flow eco tight, can't go. So be sure, I'm starting to sit on yika pizani na wapoteza. Malaya ni kipanyi kicheti, acha kuhiza bitch. Na nipa mzuka kwa pepa na waga ink. Those angles na nukia za kwa sina stick vocal. Ina mtakasa msimchapa lenye feature. Rap need a rasa na nino the best teacher. Na kutrain na kukoch mimi kwa kondo gocha. When intelligence kwenye na rasa na mando mdocha.
Aduna bari, aduna bari, tunasema now. Aduna bari, aduna bari, tunakaza kwao. Aduna bari, kodi jafu, tunasema now. Aduna bari, aduna bari, sindu dawa yao.
Aduna bari, hey. Aduna bari, 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 aduna bari, say. Aduna bari, aduna bari, kodi jafu, hey. Aduna bari, aduna bari, aduna bari, say.
Ha! Kodi jafu life. We still rapping all the way from Nigo Gino Pake Lala. Yeah, Swan. Kodi jafu na kimbisa. Mangamizi anaendelea. Yeah, oh. Nasinino na speedy. Kodi jafu na stick boy. We go die. Yeah,
Snap your fingers, Snap your fingers, yeah. Snap your fingers, what? Snap your fingers, yeah. Snap your fingers, yeah. Snap your fingers, yeah. Snap your fingers, snap your fingers, snap your fingers, yo.